kachuka siye nzoli.
Race, what we're doing, yeah.
Got to know about Renzoli.
It's on the beat,
got to know about Renzoli.
Vyoli andieko Ememe gabege janga pasika mondo Njaga la vibe Nkuve mveko Gasa ulabe ya vya pusiku vya mondo Wasidika weko sa Bunilo nyume Evi gambo tebi gula matakonko Ogumu nana siya togo aduze Kobitiwe winji tajali yako Omuave tigambo nebuti kusiu wasidika
Toyogera vyota sobole
Unena kalimi ya jaitika sole Akalimi koka teke mchiso sonkole Wengkulabi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Ngozi wali miewa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja kuta
Zena wengkulabi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Ngozi wali miewa
Toja kuta
Chosu gacho kungula
Toja
Wade chile mweko na me Afiru atasula kumalalo Mazina gange nize solo me Baby ntela iko ningo mulalo The way you shake your big nga shi The number you de telling ya shi Mukwada go kankanye video Maku wachonywa kubiri Mkoye vya mpale kumpale Tuzi ne bada to bada Mkoye vya mpale kumpale Ngoli na mkodo yonge na mpale kumpale Wengkulabi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Mbozi wali miewa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja
Zena wengkulabi ni ngamba Nachuka siye nzoli Katinaba renzoli Nachuka siye nzoli Muna toja kuliamboli Echigamba nebo chikusiwa sileka
Toyo gela vyota sobole
Kone nakalimi ya jaitika sole Akalimi koka teke mchiso sonkole Wengkulabi ni ngamba I don't know I swear to
Toja kuta
Mbozi wali miewa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja
Zena wengkulabi ni ngamba I don't know I swear to
Toja kuta
Mbozi wali miewa
Toja kuta
Chosu gacho kungula
Toja
You got a big good pump it up Wawuli rinkala matampe top
But you get a temote mpampe Tole muape tabu mpampe ta
Toja kuta
You're a dream baby
Let's erase what we do with me.